He kōna e purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Whakatauhā te rangi e tūnei, whakatauhā te papa e takoto nei, whakatauhā te hōtaka o whakamaori e mihi nei. Tēnā tātai!
When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty we are free at last!
When someone goes to the gym and spends 90% of the time on their phone scrolling through social media, looks like it's a thumbs day.
Nika te paki e huane te ara, i huri ko aro ai taku wao katoa. Tēnā e noho kia whai wā ki a hua i nā taku arangahe whea o tētano i kaki aku bēlea.
Fifi Māori ka te hāra i tēnā e hoki, whakarongo, mākahia, homai te tekau. He nui anō ngā hōtaka e haere tonu ana, hei whakamaori mā tātou.
Whakamaori will be available from April 19th on the RNZ website or follow it on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio or any good podcasting app. You can also listen to every episode live on Sundays on RNZ National.